They call me
DJ Masumbuko. Shut
up and bend over. And bend
if you don't love me, oh,
tell me, make a number. If you show me.
Life is called order, back up well in a sound in a chocha.
DJ Masumbuko.
Una tetemeka we kitu gani
Queen B.
Baby uliona wapi? Ningekuwa mwanaume ningeamini mke wangu akienda out na mabeshte na vingi ya mpesa. Oh, drink to me.
Ningekuwa mwanamke ningeamini mume wangu hata akirudi nyumbani na lipstick kwa shati simvurugi labda niarami.
If I was a man ningejua wapi pa kukuzaga.
And if I was a woman, I would never hang out that man. Cause one could get into tomorrow. You get me back in your home. You get me watch the world.
Oh, Shari, Tulia, watch under my pressure.
My baby crying and I got love for you. Believe me, I mean it, I don't wanna lie. You talk about Jennifer, she the daughter of my aunt called Monica. Nothing going on, she's my sister. I'm not a terrorist, I'm the America. Hey, nikilala namba simu usisogele, unachezea moto. Kuna message zao na video zao, moyo utaupa joto. Unanifuta nyuma nyuma kati nitembe, yani kila chocho. Wisho uje nifuma kwao, nikifanya nao, ya yes, stigongo la mboto.
Yeah, I love you, even when I don't say you the right, no.
I need you, I don't wanna make you feel bad, no.
Kukushe na mikata Jennifer, na shire duri na dirato Jennifer.
Na kwenye giza, giza totoro Mwendo mwangaza wangu
The super
Shuma
spirit himself
Wakupapasia You don't say I love you, I love you too much oh. Baby you don't say I need you too much oh.
DJ Masumbuko
Ah, ya ruhi
Tumemshinda shetani baby Tumewashinda mahasidi Tumewashinda mahayawani Kitanda kiwe sahani mpenzi Nikule nikufaidi Nichoshe niwe tabani Mi mtoto wa udongo Mvua siziwezi Kile mansie na magongo Na chechemea Chechemea Dumange tupige msondo Unirutishe Na mimi anze ndondondo Unyemelea Nyemelea
Just bless my love Bless my baby oh Bless my one and all For I am
From the sun and the moon Midnight and the noon
Nilindie kipenzi chama Wasije wakanibia
Ah, ya ruhi Habibi Hey, I love you Ah, ya ruhi Habibi
Nikuonyeshe
nambali Hey, I love you
Mimi kwa penzi laka
Niwaite mjomba na anti sababu
DJ Masumbuko
Maybe ungekuwa fulani Maybe ungekuwa romantic Maybe our love will be Like you let me roam you Ungekuwa na vipesa, vipesa Tule tuto shake Tumaskini Niyo tatizo baby
Maybe it's true, maybe I'm dreaming Maybe I'm the one you're losing Maybe someday I'll be the one you're choosing
Ooh. Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 la
la
When the size yangu
For you, baby, one day I'll be the right one, make it right for you. Baby, one day I'll be the right one, make it right for you. Baby, one day.
Katili una nafsi una huruma
Okay. Hata kwa ushahidi macho nilifumpa. Sikutaka kwa mimi yogopa itaniuma. Kwamba msaliti wewe kwa tamaa za mda mfupi. Zanzibari umelitosa, kawekeza mda mwingi, kumbe bure najichosha. Yote wewe tulojenga kwa juhudi umepomoa. Zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa. Jera subiri lipone, bado naliupuza. Jera natamani ukome, nipe likizo mwenzio. Jera subiri lipone, bado naliupuza. Jera natamani ukome,
DJ Masumbuko,
nipe likizo mwenzio.
Get off my man, shit. Kwa wakati mwingine najiuliza, au pengine ya mapenzi na wenyewe.
Sicheze cheze,
ama pengine mimi ndo sina bahati.
Mapenzi,
au pengine tu wangu ndo hajazaliwa. Maana kila napojitweka imani, kila napoanza safari ya mapenzi, meli inapomua nanga tu inageuka feri mtongo. Damn.
Now.
Siamini.
Now hear this.
After all we've been through, how you need sacrifice so much for so little.
Masumbuko,
I wish ni mwite nasibu aibejeje.
wako sara. Basi gimimo, unapokwenda baby na miminimo. Taratibu kwa nyuma kuna shumo. Baka mapepe, shilole waambie wache kitete. Yoto jipepe, tungi ukikisha tule mpepe. Ayago, baby ringa, ikijamfwa baby minta kukinga. Bairando, basi pinda, kirudi kwa nyuma na kukinga. Ayago, baby ringa, ikijamfwa mama minta kukinga. Bairando, basi pinda, ukirudi kwa nyuma na kukinga.
Chambuco.
Bonjour, my baby girl, you know you give me joy.
joy.
DJ Masumbuko.
Ide tatari me when I day with you. Every time, every day, again, I you, they blow my mind. Why you be if you know they my side, baby? If you know they my side. You my baby, baby. Yeah, now you are the father. Anytime you call me, I go inside, girl. Make you give me love, and now only you, they my mind, oh. But I get one question, where I won't make you answer. If I don't get immortal, would I still drive you crazy? If I don't get the money, yeah. Would you still call me your baby? Oh, yeah, I know, yeah. Mon amour, yeah. Would you still love me, mon amour? Still kiss me more than more, oh yeah. Say you don't believe me more than more, more than more. Girl, I wanna make you answer. Baby, answer, yeah, answer. Ije muna love, mata wanya ba wala mo. Girl, I need your love, girl, you know that you did. Sawa, you like it when I hit it on the shower, shower. This love you know go sawa, sawa. But I get broke with some. If I don't get immortal, if I don't get, would I still drive you crazy? Baby, tell me, if I don't get immortal, if I don't, would you still call me your baby?
Napigwa
butwa jinsi ulivyoziteka hisia zangu we. Unajua unapitiliza, ongeza utundu baby koleza, nifanye zuzu kwa kuzezeta. Unajua unapitiliza, ongeza utundu baby koleza, nifanye zuzu kwa kuzezeta.
DJ Masumbuko.
Nicheze kama lamba lalo.
Nicheze.
Weke kwa mutima wangi.
Nicheze.
Kisha tu digi digi.
Nicheze. Nicheze. Nicheze.
Kama lamba lalo.
Nicheze.
Weke kwa mutima wangi.
Nicheze.
Cheze kama jigi jigi.
Nicheze. Nicheze. Nicheze.
Unaniwashe wa shero. Sinipe kimia kime nipezi lezako. Mie kwenye flow. Kuja nicheze na wee. Cause boy I'm on fire, icho meko juu. Misho jimwaya kwa makarafu. Parafu, usha niweza we, yeah, yeah, yeah. Najua unapitiliza, ongeza utundu baby koleza, nifanye zuzu kwa kuzezeta. Najua unapitiliza, ongeza utundu baby koleza, nifanye zuzu kwa kuzezeta.
The super spinner himself.
Nichize kama lamba lalo. Nilikupenda tango kitambo, njoni show kama bado uko single. There's something about you.
Napenda navyo dance, napenda navyo flex, unifanya mina sleepisha. Kila mina kucheki, bonge la mtesi, maze unanidelisha. Napenda navyo dance, napenda navyo flex, unifanya mina sleepisha. Kila mina kucheki, bonge la mtesi, maze unanidelisha.
So back it up.
kama chapo dondo Kalongo longo Tuchaze hadi tupate watoto Tupige foto Tukiwa msoto Isiwe ndoto Chisiku moja tutakuwa tumasaka Napenda nabo dance Napenda nabo flex Unafanya mina sekisha Kile mina kucheki Ponge la mtesi Manze unanididisha Napenda nabo dance Napenda nabo flex Unafanya mina sekisha Kile mina kucheki Ponge la mtesi Manze unanididisha
So back it up Baby baby back it up Then turn around Shakira, jagala twesa lepo mazina Kugwe wa mara yote ya kugoba Oh baby you are one in a million I'm gonna take my time to know you Wagala watari kwetu sa Spend the rest of my life with you Neku viene tatu yo manye
Ningu
tate kumutima Oh utima, oh utima Even on my profile picture Benje mwana kwe Wanunga dagalati mwana kwe Yeah You are a perfect one Me and you is a perfect love Ulabika mulunji reka kwe kweka Oh mulunji tebabu kweka Hamulabia mugambe kwe taga Oh kwe taga Hamulabia mugambe kwe taga Oh kwe taga Sirina yomunala
Sinon c'est mort, je vais
écraser ma route.
Tu vas pas venir, demande pas c'est qui. En I, j'arrive, y'a pas de débat, c'est moi la pépite. Yeah. Baby, don't you go nowhere, freeze. Even though you get what you want, say please. I can put a date on it, say when. Spinning French chips, baby, scream wee wee. I'm real shawty, I be the man. She coming toward me, catching on. Pull over, how crazy you drive me. I make promises to call.
Mais moi, je marche à l'instinct. Est-ce que tu sens cette énergie? Je vais ressentir ça jusqu'à la fin. Sinon, c'est mort, je vais tracer ma route. C'est qui?
C'est qui? Yeah, yeah, yeah.
Demande pas c'est qui?
For a minute, thank God for your life. Live true and honest to yourself. You should never lie. Usiku furu chome, rada safi bora tu kujinai. Put a smile on your face. Aya maisha, you only live once. Whichever the matter, the queso. Nashukuru Mungu ana bless. Sisikize maneno ya watu takondae. Chorea maneno ya watu takondae Kama ni wakushikisha shikisha Ni wakulewa lewa Ni wakuchoma choma lewa shikisha Kama ni wakushikisha shikisha Ni wakulewa lewa Ni wakuchoma choma lewa shikisha
Stress, have some fun No stress, have some fun No stress, have some fun
wewe tepe tepe. Yani hapa leo full sheshe. Pombe ni nyingi, naziboa ina zote.
Shiro nisha tumafera. Utakuja ama utakula. Ina karoko juu ya mashisha. Wanavuta wakichatisha. Shiro usikule fea. Nisha tuma basi we kuja. Ina karoko juu ya mavela. Wanavuta wakichachisha. Mbona tujitie stress? Si tunakula bata ile kinyama. Utaki mtu wanipimie. Nafanya nacho kitaka. Ni yangu hela.
Ama ni wako shikisha shikisha. Ni wako lewa lewa. Ni wako choma choma. Lewa shikisha. Ama ni wako shikisha shikisha.
We go in, you go down. All of the blessings fall on my yard. Blessings stay for my yard. And like a dad, he go be, he go see, he go feel. Because the blessings fall on my yard. Blessings fall on my yard. That's why the blessing fire go all. I don't wanna reason bad things no more. I don't wanna go back to where I did before. Make nobody stress me, don't disturb me, ja, ja, ja. I sip my alcohol, I don't wanna reason bad things no more. I don't wanna go back to where I did before. Make nobody stress me, don't disturb me, ja, ja, ja. I just wanna dance under the sunset. Make nobody stop my enjoyment. Oh,
Mashan Buko.
That's why I sip my alcohol. I don't wanna raise the bad things no more. I don't wanna go back to where I was before. Make nobody stress me, don't stop me, jack, jack, jack. I sip my alcohol.
DJ Masumbuko.
Alafu kuna Nikita, ana Nikita, akizitingiza. Hapa ndani muta go crazy. Oh, muta go crazy. Alafu kuna Nikita, ana Nikita, akizitingiza. Hapa ndani muta go crazy. Oh, muta go crazy. So, generation, oh no. Let me see your body move to Macarena. Lead away, and I'll be right beside you. Yes, you are my kind of baby. Oh, oh, pick up a toe when you mean it's guilty. How would you agency? I'm okay, Kitty. Walk it on you while it's shiny city. I'm like, no, no, no.
that rush. Baby, when you go down for me, when that rush. Yeah, you know you're my property. Baby, break your back when you go down by me.
DJ Masumbuko.
You know you're my property. Yeah, when you ride me, you control my heartbeat. Baby, give me all your love. I'm gonna die for you. I don't want nobody. I'ma let your pussy know darkness. Baby, give me all or nothing. I'm gonna fight for you, yeah. That booty bounce on me. That booty bounce on me. That booty bounce for me, yeah, yeah. Give me that booty bounce for me. You want me that booty bounce for me. Baby, make that booty bounce for me, yeah, yeah, yeah.
Girl, you know you move like a star. The way you move, girl, it's like a blue movie, girl. I'm like, oh, no.
Tafalipone shakupa madadaka. Yuna navokataka Yvonne chaka chaka. Tabia zako chafu kama jala taka taka. Kutoka tusha jenereta yani grr kaka kaka. I like the way you slow it down and wine and pose. Girl, go crazy, don't be sure. Get down to business. I can't do. Ninachimba na mahela kwa kipochi. Cheki pamba ni na pigo za kidozi. Yote tisa kumi na taka nkusosi. I can, I can. Kama koge mule nino. Toka kwa sofa paka korido. Mwana lana mindi ko single, oh, yeah.
You ride me, you control my heartbeat. Baby, give me all or nothing. I'm gonna die for you. I don't want nobody. I'ma let your pussy know darkness. Baby, give me all or nothing. Gonna fight for you, yeah, yeah.
Mass on the track.
Majin Buko,
London.
Nilibamia kwa mamu shasema. Jaba round one na gamu shatema. Ulimchocha round one ushahema. Simba Dangote alimtenda wema. Akanenda zake hivyo ndo wa usema. Tenda wema, nishasema. Nimepata dem kisi ashashema. I love you, watu fanye ndani ya hema. Design ilihema, kuzitoka. Nikitu sezi sema, jubuda nikimbokta. Ganga anasaka love doctor. Siri ya mtu mbili ndo kitu siwai sema.
Ati wasani ukula mademu wa raia. Tabia pimbi yeri kukuwa malaya. Pombe watamu sana kama ujachanga. Ushasema, ushasema. Difadha uangori. Difadha unapendanga sana machori. Kibugu guni seme sina mazori. Ati sina nga wori. Ati shika magoni. Ati hina wachoma kilava. Ati nchushe kinyaza uone yangu panga. Unipe yako tuna ndo upate ibuna.
Maisha ni yangu, we shugulika na yako. Napenda za kwangu, we shugulika na kwako. Nisipangwingwe, sipangwingwe. Nisipangwingwe, sipangwingwe. Nisipangwingwe.
Unataka mtu simple, humble, rich, young, dopeane namba. Unataka mtu dark, light, tall, babe. Tafuta wa babas. Una plan ficha yetu kumbe uko alone. Masha ni safari mina ride along. Nada mini omoke ni kujage form. Ama labda we omoke ni kujage home. Mina epombe siyezi onja. Aye. Nakunya yote, nakiamua kukupatia. Ai, chukua yote.
Byron baby.
Maisha ni yangu, we shugulika na yako. Napenda za kwangu, we shugulika na kwako.
Majin Buko.
Nisipangwingwe, sipangwingwe.
Una sipangwingwe.
Nisipangwingwe.
Sipangwingwe.
Sipangwingwe.
Jio
sipangwingwe.
Kijana ni kweji, utapanga jemuru ya nakashilingi pa wingi. Mafilinza nini mini jangili kamili. Nasanya mambingi za matajiri wa mjini. samahani. Chai fupi mijaza maziwa na madamu. Siku supi mini chiyo mio watakwani. Toni juu unajifanya bombo ajagana. Napiria na wapanga kama kangwa kusarani. Ama vigeti za kibiriti ndani ya box them. Wangasti shiki na get mabinti na wachok them. Washangwariti tusikie fiti ya dishok them. Cheza na mangox them.
Maisha ni yangu, weshugulika na yako. Napenda za kwangu, weshugulika na kwako.
Mashambuko
everybody pause. Me a fear run. Me a bring a cash, she a bring a figure down. Everybody pause. Me a fear run. Me a see a dance and balancing alone. She got a one, me a say me a feel it. She wanna one, me a say me a give it. Me got a long, 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 long fella. That talk it when the quack, 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 turn up.
She let me text
your dad warned you about this DJ. Your mama approves of him. And your sister is dating him.
Baby, I'll feel it.
Sorry, gotta face me, I show him for real. Yeah, like them crazy, just want to come in. And he gotta waste me, I bend it for real. We gon' let the place me, I tell him coming up. Hey, Tavon Mingea. Oh, Tavon Mingea. Hey, Tavon Mingea. Oh, Tamu Kole. Me want a man with a long, long fella. I see me cut a seam while I stress down my hella. Me want a long, 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 long fella. Me want a long, 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 long fella.
Yeah, she let me touch you, me a ting ting.
Me got a long, 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 long fella.
Yeah, she the body like the waist got spring.
Me got a long, 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 long.
Kilometers, I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. I'm from the streets. I don't take for the game, she no pitas. I decide bad mind from a distance. But this sweet, I be all on my kilometers. I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. I'm from the teachers. I don't take for the game, she no pitas. I decide bad mind from a distance.
DJ kilometers.
Shall we they blow your mind, Afghanistan? Oh, Lord, Unimisha. Shall you they confirm her for your speaker? This time I call drop seats for assistance. Shall we they blow your mind, Afghanistan? Kill me, 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 kill me. I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. I'm from the teachers. I don't take for the game, she no pitas. I decide bad mind from a distance. Kill me, kill me, kill me, kill.
When's the last time somebody did it like this? So much ice on my bumper clap, Bruce. That's why everybody had to know me like Bruce.
She want to lay upon. Tell her
boy straight that she want to get some. Tell a boy she not care who me with some. Hey, me never seen a bad girl like Sissy's. Any girl try to chat, no she kill. She not give up like what them I feel. Nobody hot like she, like she. She came straight to me. Tell me love, tell you better come and see it. She said that she try to bear with me, but we can't carry on. You know true. She said that she came straight to me. Tell me love, tell you better come and see it. She said that she try to bear with me, but we can't carry on. You know true. She said that.
Bad girl chat, try to get what I want. We say that. Some girl wish and hope and stress. I get what I want, oh yeah, oh yeah. Cause any man know me, I forget me, I forget. Can't get you, never seen that yet. No, 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 all I get is yes. Give it up, boy, cause me are the best, so
she
yeah.
She want to treat me, she want to be with me. She want to settle down and you give me fitney. Pull if a girl, you want to come and she with me. But when a girl I come around, she put her beneath me. She want to treat me, she want to be with me. She want to settle down and you give me fitney. Pull if a girl, you want to come and she with me. But when a girl I come around, she put her beneath me. She came straight to me.
I know. I know. Come on, you mwenyeji. When you mwenyeji. Come on, see mwenyeji.
Mind your DJ Masumbuko.
Naicha pampa kaila le basi arakisha njona. Bima inanukia shasha mane ustupeni ni kwa flona. Super komudia ladha gane nezenda fast au slow. Baby, never nikisikia mabop malen kitafta plan ya
do. Masumbuko.
Transition vita, tunamaliza. Nani ukinita, tuma mamita. Auma lip sinka, wanawaingiza. Na panda stage, naona miujiza. Originator, baba waketa. Wananiti, wananiiga. Likuwa na choma mpaka kwa filter. Kabadoko usha go. Life iko order. Bako kweli na sound unachocha.
Mile naifanya siyo hoja. Kuku isini zitu na zota. Tunaifanyaga
proper, proper,
proper. Tunaifanyaga
proper.
Siku die number 2 wakani chuta daro. Songa jenga shule wajua lipe karo. Saimi ndo speaker frangole kaparo. Matutors napiga ki Usman Kamaru. Kwa fam ya kipang siku toka. So fam ya kipang kitatoka kwa mimi. Amini ni jasho na damus na toka kiroga. Hinjili na treat kama dini. Saima device inakuta na mzinga. Wanani die na nijuzi waliringa. Mungu wakisansi unajua wezi pinga. Odds iko right misi chezi na tinga. Okay. Kife miki jembe kikali. Bila budi na bidwa kubali. Pata jalu jwe nani ya kujali. Hii maisha ni tamu na jes na makali.
Life iko order. Bako kweli na sound na chocha.
Bile naifanya siyo hoja. Kuku isi ni situ na zosa. Tunaifanyaga proper,
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 proper.
Tunaifanyaga proper,
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 proper. Yes, nani yako in the zone. Aje, na ana feel right at home. Aje, utajua nilikuwa kwa chum. Aje, na arufu ya cologne. Sorry, na sijai kosa gafom. Sorry, last year nilose my phone. Sorry, jana niliota na perform. Sorry, na kabla kuota niliperform. Short now you know kwa cliff. Kabla ujue mambo ya drone. Granda imeja na kif. Na grind ni kana clone, kana clone. Kiuliza na nani kuji hapa. Mina sikianga kam na kose shima. Mwezi ni pima, mwezi ni zima. Nani mengia na sikia na niambia. Life iko order, bako kweli na sound unachocha.
Mile naifanya siyo hoja. Huku isi ni situ na zota. Tunaifanyaga proper,
proper,
proper. Tunaifanyaga